and Saru. Catch up on the chips, Mike. Yeah.
Keep his own on the beat.
Picky, 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 moa. Afro dance and mash up the area. You know, from Nairobi to Nigeria. Genge tongue one mash up the area. You know, say you believe me, cause I believe you. Real dirty love when we give you, me not leave you. Zungu zung, girl, show me how you do that. Girl, them pull up in a G-string. I'm a baby, kilo. Check is a kilo. Catch up on the chips and I'm feeling him sit up. My fizzy water tea.
Genge tongue, new style.
And this just to begin.
Shika, shika, kami king. Homa dem wamedunga maji string gin. Tuna kunywa na whiskey. Haga juu kichwa inaenda chini. Piki piki maua ah, ua, ah. Piki piki maua ah, ua, ah. Hiyo haga rarua ra, rua, ah. Piki piki maua ah, ua, ah.
Nja ofisi na nyege ya form 2. Miudara kara ujoroju. Ingiza mboko adhani joni mkuu. Try and bad boy bandu. Sidi nyipoko siwezi westambi. Makali njo nifundisha kilami. Majani ebu chore ya mabati. Magwangi si uwashia warazi.
Saru napenda rungu kifaru. Nyaru mininge usoma nyaru. Uraru ni mkamba wa masaku. Na nikimpa na ichapanga tukibantu. Nataku nipe nipange tuka mashura. Wazi wa geto nina utamu ya mtura. Kitu testi squeeze na wakunywa. Mini mtafdo wazi nitafuna.
Piki piki maua ah, ua ah. Piki piki maua ah, ua ah. Hiyo hagararua ra rua ah. Piki piki maua ah, ua ah. Piki piki maua ah, ua ah. Piki piki maua ah, ua ah. Hiyo hagararua ra rua ah. Piki piki maua ah, ua ah.
Shika paka wacha kunyonga nyani. Kani kidogo jo mteja patikani. Tetemesha hadi ni zirai. Lima lima alafu pande sai. Fika haraka jo usipige punyeto. Usikami bado niko seto. Juhuna trust niko shwa niko salama. Shika shika ikus itaganda.
Piki piki maua ah, ua ah. Piki piki maua ah, ua ah. Hiyo hagararua ra rua ah. Piki piki maua ah, ua ah. Piki piki maua ah, ua ah. Piki piki maua ah, ua ah. Hiyo hagararua ra rua ah. Piki piki maua ah, ua.
Nina mboko bigi kama mapua ya Peter Pan. Piga nduru iskike toka Nyeri to Japan. Nina singo mingi utadhani mini Jackie Chan. Sema huu ha turi flat kama pan. Jagi bigi na mahaga zimeganda. After shot Billy akaanza kunidara. Iyo baika naitoa kasadaka. Zangu zimeshika na kwambia si kawaida. Anaitwa Saida, analeta faida. Mwili iko fine, gozi soft kama fiber. Nina mamishi piki tanda ni mini fighter. Kuna mabijiti magizani le.